Byongo bitadde ku mabbali omubaka akiikirira disitulikiti y'Eyiganga mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Sauda Kauma Alibaawo asabye abazadde okwongera okunnyikiza eky'okusomesa omwana omuwala ng'agamba nti buli mwana omuwala lw'asomesebwa eggwanga Uganda libeera lifunye ebiseera ebitangaavu eby'omu maaso. Kauma Sauda Alibaawo agamba nti kaakano eky'ennaku ekisingira ddala obunene mu Uganda abazadde abamu basuliridde nnyo obuvunaanyizibwa bwabwe naddala eri abaana abawala ekiviiriddeko abaana abawala bano okudda emabega naddala mu byentegeera. Agamba nti kya makulu nnyo abazadde bonna okufaayo okunnyikiza abaana abawala n'okubasomesa ng'ebyo bye beetaaga kubanga bajja kubeera ab'omugaso ennyo mu biseera ebiddako mu maaso oboolyawo n'okusingako be tulabako mu kiseera kino. Okwogera bino asinzidde ku ssomero lya Ebenezer Modo Junior School Mogombolola ye Nabitende banadda mu disitulikiti y'Eyiganga.
Kozo mulimo gwaitendo okuba nti bongera okugemera ku gavumenti ku byensoma tubeebaza mwemala omulimu ogwo era tubeebaza n'abazaire beebala okwerekereza okuba nti basomesa abaana buli wosomesa omwana oba oli kweterekera kubanga tuidi nti mu future mumaiteyo n'abalina otuyamba otulagirira ekiwumulo kiri kutuuka twongera osaba abazaire mukuuma abaana tuba ntusindika abaana mu kiwumulo enaku dino ensi eri kutambira ku sipiidi mubonone tube n'abaana baife tubateeketeeke tosindikira muntu wundi kuteekerateekera mwana ngaoliwo
Joka ye avunaanyizibwa era omutandisi w'essomero lino nga ye Livingstone Bageya mu kwogerako naffe yasabye abazadde bonna okubeera abeegendereza ennyo naddala n'okukuumira eriisa ejjoji ku baana baabwe ng'agamba nti omuzadde tateekeddwa kuleka mwana kutandika kutaayaaya nga bw'asanze kubanga kino kigenda kwongera okukosa ebiseera by'omwana eby'omu maaso ate nga n'abamu ku bo kibaviirako okutandika okuwanduka mu masomero. Faayizo Batambuze.
Into area system when everyone bo kama mwana ntwalire kodi dada ntwalire aunt nsaba abana nga ifa abazaire let us own these children bene tupakume doka buli mwana gaba mikono jo ebyono ne kaiba bichi bitono so ne yanza era ne yaita fali yeso bulo kokogira abazaire baifa abalunji abana isubulunji mukawo mulaka kalambu ku era nga amaliriza tuso kusima government ya ifenunji tinsi yale ya tuwe mwagana kukoneka mtandika masomero gana.